Imizigo, ingingo ya 60 igika cya mbere. Imizigo ikinyabiziga cyikoreye igomba gupakirwa no buryo idashobora a guteza abantu ibyago mu rugendo, b kwangiza mu rugendo inzira nyabagendwa, impande zayo, ibyubatsweho cyangwa umutungo uyikikije, c kubuza umuyobozi kubona neza cyangwa kubangamira gufata ku muhanda cyangwa imiyoborere y'ikinyabiziga, d gukingiriza amatara, uturebanyuma two hanze, ibimenyetso byerekana icyerekezo, utugarurarumuri, nimero ziranga ikinyabiziga cyangwa ibimenyetso umuyobozi yerekanisha ukuboko. Imizigo igomba gupangwa kandi iyo ari ngombwa ikazirikwa ku modoka ku buryo idashobora kugwa no gukururuka mu nzira nyabagendwa no kugusha ikinyabiziga. Ibintu byose bifashisha nk'iminyururu, amahema n'ibindi bigenewe kuzirika imizigo cyangwa kuyirinda kwangirika bigomba kuyizenguruka ku buryo budanangiye. Igika cya kabiri, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora uko ashoboye kugira ngo imizigo itagenda ibomborana ku buryo bukabije. Ingingo ya 61, uburumbarare bw'ikinyabiziga gipakiye, yaba imodoka cyaba ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa cyangwa remoruke ikuruwe n'ibyo binyabiziga hapimiwemo n'ibirenze ku mubyimba ntishobora kurenga ingero zikurikira. Igika cya mbere, ubugari bupimiwemo mu butambike ubwo ari bwo bwose metero 2 na santimetero 50. Nyamara iyo mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kurenga kuri metero 2 na santimetero 75. B. Iyo imizigo igizwe n'ibimaze kuvugwa haruguru kandi ikaba ijyanwa mu karere katarenga kilometero uvuye aho yapakiriwe, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 6 usibye mu nsisiro. Mu biteganyijwe mu migemo A na B ibanza, nta nkingi n'imwe ikomeye ishobora gushyirwaho ku buryo igice cyayo icyo ari cyo cyose cyarenga metero 1 na santimetero 25 uhereye ku murongo ugabanyamo ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Igika cya kabiri, uburebure haseguriwe amategeko yerekeye gutwara ibintu birebire cyane, imizigo ntishobora gusumba ikinyabiziga cyangwa cyaba ari ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa umutwe w'ibikururwa. Igika cya gatatu, buhagarike metero enye keretse iyo hari uruhushya rudasanzwe rutanzwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu cyangwa rutanzwe n'umukuru w'intara. Iyo gutwara ibintu ku buryo budasanzwe bikorewe mu ifasi y'intara imwe gusa. Ingingo ya 62, igika cya mbere, iyo ikinyabiziga cyikoreye ibintu birebire bidashobora kugabanywa, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza metero 6 ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga. Igika cya kabiri, imitwaro miremire igomba guhambiranwa ku buryo budanangiye no kuzirikwa mu kinyabiziga kugira ngo igihe cyicunda itarenga impande z'ikinyabiziga. Ingingo ya 63, iyo imizigo isumba impera y'inyuma y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa ku manywa n'agatambaro gatukura gafite byibura santimetero 50 z'uruhande. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa n'itara ritukura cyangwa akagarura mu muri gatukura. Ibimenyetso bikoreshwa kugira ngo berekane impera y'inyuma y'imizigo ntishobora gushyirwa ku buhagarike burenze metero 1 na santimetero 55 uhereye ku butaka. Ingingo ya 64, igika cya mbere, ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri kimwe na remoruke zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntushobora kurenga santimetero 75. Igika cya kabiri, ubugari bw'imizigo yikorewe n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe na remoruke zikururwa ry'ibyo binyabiziga ntushobora kurenga metero 1 na santimetero 25. B. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwayo remoruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntushobora kurenza santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ingingo ya gatatu, ubugari bw'imizigo yikorewe n'ikinyamitende itatu n'ubwikorewe n'ibinyamitende ine bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorewe na rumoruke zikururwa n'ibyo binyabiziga ntushobora kurenza santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, kandi ubugari ntarengwa budakuka bukaba metero 2 na santimetero 50. Ingingo ya 65, imizigo yikorewe n'amagare. Imizigo yikorewe b'amagare, velomoteri, amapikipiki n'ibinyamitende itatu n'ubwikorewe n'ibinyamitende ine bifite cyangwa bidafite moteri ntushobora kurenza impera y'inyuma ikinyabiziga, naho iy'inyuma y'ikinyabiziga ntishobora kurenza santimetero 50. Ingingo ya 66, igika cya mbere, umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa w'ikinyamitende itatu cyangwa ikinyamitende ine bifite moteri agomba kugira aho yicara hafite ubugari butari munsi ya santimetero 55. Umuyobozi wa kimwe mu kinyabiziga bivugwa mu gika kibanziriza iki ntashobora kwemerera abandi bantu kwicarana nawe mu gihe umwe muri bo adafite umwanya wo kwicaramo ungana nibura na santimetero 40 z'ubugari. Igika cya kabiri, birabujijwe gutwara ku ntebe y'ikinyabiziga umubare w'abantu urenze umubare wateganyijwe n'uwayikoze. Igika cya gatatu, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka 12 iyo harimo indi myanya. Igika cya kane, umuyobozi wa kimwe mu binyabiziga byavuzwe ku gika cya mbere abujijwe gutwara abantu mu bice by'inyuma bya karisori y'icyo kinyabiziga cyangwa ya rumoruke yacyo. Igika cya gatanu, igare, velomoteri n'ipikipiki ntibishobora gutwara abantu barenze umubare w'intebe ziteganyijwe. Igika cya gatandatu a, ibivugwa mu gika cya gatanu bikurikizwa mu byerekeye ibinyamitende itatu n'ibinyamitende ine bifite moteri cyangwa bitayifite bidafite akazu k'umuyobozi. B, nyamara umuyobozi ushobora kwemerera umuntu umwe cyangwa benshi gufata umwanya mu gice cy'ibinyabiziga cy'ikinyabiziga kigenewe gutwara ibintu iyo abona bishoboka kandi bidashobora kuvamo impanuka yatera impanuka. Agomba kuba yizeye ko ahantu hose umutekano wabo atwaye udashobora guhungabana. Se, ibimaze kuvuzwa ntibikurikizwa n'abayobozi b'ibinyabiziga bikoreshwa mu mirimo ya gisirikare cyangwa ya gipolisi cyangwa mu mirimo y'abarwanya inkongi cyangwa basukura umuhanda.